ninganezi wisamathini umdlalo qhamuka ifinde emgusheni bathabadala mkuzeni qhamuka izinja emajayinini angithi naluma mnumeni no masenzala ngithito ninganinganezi wisamathini umdlalo qhamuka ifinde emgusheni bathabadala mkuzeni qhamuka izinja emajayinini angithi naluma mnumeni no Ngiyoshunquthule mase sifasa amabhatho Shintshi game isiyenze yethu Bandlala ngumpimbo basovutha ngiyothula ngibuke Nithi ngiyoshunquthule mase sifasa amabhatho Shintshi game isiyenze yethu Bandlala ngumpimbo basovutha ngiyothula ngibuke Engithi kwamama hakho loku Zinandi kulu Dlala namtutu Songena ngesibhama siqhuma Ngiyothula tu Ngoba thina sobakhuthuza kulu Kwamama hakho loku Zinandi kulu Dlala namtutu
Come on, kissing, jama, jainini. I'm eating a loom, I'm no many. No.